maamulka degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayoon ka horeeyay gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Cali Wateen iyo wayba 4 aan soo biyana ku dhawaad 1000 qof oo dan yare ka nool kamamka ka yala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maadaama malka guda jarab la barakeysan ee Ramadaan waa muhiim inta in laawi walaalo dan yarte ankoreen aanu kuma dadkii ku faa'iideysay deeqda 4 taayti iyo wayba ku hadlayna dareensho iyo aan mahadnaqeen dhamaan maamulka iyo walaalo gaadirsiin
bismillaahir rahmaanir rahiim dadku walaalayaal ka inay afur ka niyanteysi ilaahayna waa ka dunida akhar muraadtu allah seel muraadtu allah seel maamulka degmada dadka oo alxamdulillaah maamulka bayd oo alxamdulillaah dadka maamulka ka hayo ahafada isha alxamdulillaah gudoomiyalkii gudoomiyalkiigeen ee dadka maamulka alxamdulillaah balba wajinaa dadka maamulka hayo alxamdulillaah hoos ugu hoos tuunin ku maamulay marinka kor aad ku weel ilaawadi ama ku aad ku weel adduunka akhar allah seel ilaahay wiina waa taa ibraad geejta hamin jarta bidii mid kan ku raasi bidaad bidii mid kan ku raasi galantii ilaahay wiina waa taa kor aad la marti ilaahay wali ihaan ilaahay wareys aad ku sii wali haayeen wal baraki imang la aad ku weel wal baraki imang la aad ku weel saatul ijaabada aad la waafaji saatul ijaabada aad la waafaji aamin tii aamin malaa'ika aad ku kulmi
dhanka kala ku kumide dadka laan wakiiladii bixinta deeqda 4 iyo wayba usa sheegay in dadka marwalbiyo anbaayeen garabsiyo dhan walba leh maadaama magaalada ku jira kuleel eedan daro usoona ka baaqay in dadku lan soo biibi dhaamin dheeraade
meelum wayba xarunti shantar ka xafada isha leeraay way harunti bulshada la haytiyo may mahadnaqaane maamulka degmada gudoomiyowteen weeye ku xigeenjay maylaray teegaab iyo gudoomiyaha xaafada ishi ku xigeenjay salaad marka maylana haruntu sanadkii 94 soo biyaana dii onan reertaa charity foundation bulshada ku nool magaalada Baydhabo janaay sanadkan ya maynin ee maylaray 9 meelun shantarkana sanadkan 94 ka dhiban maalintii may fursiyaanay halkan qof 600 oo dumar ah iyo 400 oo maylaray magal ah magalkaas oo hirta iyo dadka danyarta in iska jaraan balantana iyo dhanbisay aragteen agoonlay iyo dad oo aad dhalo dheway walaa musyaanan walaa bulshada ku qoosniya muslimiin oo ku qoosniya meel ka suruugan caalamka laga haminkii dhiibide laga maylaray musamin dhiibe haminkii $1,000 baysay ka baas walaal ka soomaal $1 ka afuriyo barnaamijka ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqmahadiyana geekatan may gooyanka mahadiyana gudoomiyaha maylaray degmada mise duqamada magaalada Baydhabo wateen iyo ku xigeenjay oo fiiski kuwad qaybti kuwad geekani taageri tuma iyo shanlor oo bariise iyo maylaray tuman kartoon oo timare marka maylana iidankii aad dhiman hiribkii aad dhiman walbadan aad dhiman marka sana garabkiin aan baahna marka hadii la iskaalada walbadan aan horumar la deere may meelun baaq aan ku dirfaday bulshada kanool magaalada Baydhabo janaay iyo madaxdiyo umada dibadan ayaala soonga la jara kuleela jara maylana iri jarta jiilala jara soonga jara baahi jarta wadanka injeewi walbadan aan dhiibi jaray lan wal dhiibahay male marka maylana fursada qaar ay ku faa'iideysay ay istaagaray hadii lan kasti geeka shaqaale ee dowli haaday mise maylaray local haaday hadii geeka mashaarka lan buul ku jaro nanis jeeyay dhorkun oo qof yaa wala sii kora horumarka deegaanka may ka jira in iskaalmaysada ilaahayna la laba taawano ala albirr wa taqwa marka maylana hadii una reertaa charity foundation way buu garabkii aan baahanna si wanaagsan u muddanka gargaarna
dadka danyarta ee ka noolan kaamka duleedka magaalada Baydhabo iyo wali Ramadaan walba iyo helayna 4 markaas aan soo biyo maamulka iyo ururada ku jira degmada iyo saas oo kale qaybo shal duban ee walaalo muxsaniinta.